Kevida.
Addition.
J-Max.
Empire Squad is in the boot.
Sharubaru.
Zayjam.com Premier.
Balakuda.
Kwela.
Tizio. Tumwa da iwe. Nkonka. Nkonka. Jampana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga shifoyo kuwa broker kuli nekuyo. Na wana mano ya bipa kaisale. Amazale ndia spenda mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga. Yeah, I for you kuwa broke kukuli nekuyo.
Yeah.
Na wana mano ya vika kaisale. I'm a silent just spend the back of your die.
Apankwa tesha chifukushi. Shivuelele numa shinyanga malushi. Focus yeka yeka nikalaba mupashi. Changa mukawete kufamu nolo kumoshi. Panda na mabengi bapwete lapwe mikoshi. Lazi pazet pali full of yama pulling down. The more you wake up, the more they pull you down. The more you wake up, the more they pull you down. Under this crazy boy initiated. Making more money, my niggas zetted. Tinga na po na boy, ah, kufukate. Ufukali pa spirit, yaka adake.
Jampana na maniga wapianga. Niwe brokers, kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga. Shifoyo kuwa broke, kuli nekuyo. Na mano ya vika kaisale. Ama sale ndia spenda baka etai.
Jampana na maniga wapianga. Niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga. Shifoyo kuwa broke kuli nekuyo. Na wana mano ya vika kaisale. Ama sale ndia spenda baka etai. Shalu palu kumpi ya pama. Ekata sata kwa tika pama. Kule na bala bala mukako, apenda stata kwa timoko moko.
Neveta shiashi muka, tumbi izo kumbiaka.
Gata ukwete wanyela kusos, shalu ni timbi na nguta muri sos.
Jampana na maniga wapianga, niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga, shifoyo kuwa broke kuli nekuyo. Na wana mano ya vika kaisale. Ama sale ndia spenda baka etai.
Jampana na maniga wapianga. Niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale. Na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Jampana na maniga wapianga. Shifoyo kuwa broke kuli nekuyo. Na wana mano ya vika kaisale. Ama sale ndia spenda baka etai.
Yeah. Kevida. Kevida. J-Max Ninji kutishe tumba na kapopo kama zali. Shifu anefya upuwa mwena kuchipali. Teine ila type nina kuchikali. Bala mekana kulela mpeko mutukali. Wase wali ya zendala mechitundu. Olonji VIP jila ndane chisungu. Taba imono wamano pano kalomu shudu. Tupabi kefya mbola wine shushushu. Tu ya kupala pene nga na chuma. Shifu ya kunji shivati ndi wachuma. Amin, gata chidivi le tuma. Uupuwa kutia nipano vale kuma.
Yati yandala makumwesu wala suma. Ga wapu wala lawanika wala tuma. Tatuwa seka tuwa konke chuma. Ifa maafu pa mwili ya lifuru. Black flesh, fly, suwa kili so. Jose ni tunga, mwena kunsa pate. Wimbo nati na iso kupole kamu kemu. Amola pate mane, shifu hapo na femu. Bala, eke chuondo ngoma. Foku, limpia na vika mungoma. Lesari pala munete fishimba kumaafu. Nine chenda wapekwe. That's how we doing it. Empire Squad is in the boot. Ayo, J-Max, I see it. My nigga DZ, yo. Big shout out to manager Shanu Pali. Ayo, Coffee Mix, I salute you for this one. Mojo boy, Nimi Mona, Nami Mona. Ayo, T-Rex, Atishanya, Bo. Shabba Light. Now I say that once in a bambona. DJ Solai. Ayo, DJ Unique.
Zayjam.com Premier.